Beho, beho, halo watcha. Mineho, mineho, halo watcha. Gata yutka.
Mimi
wa muziki wa desiku wa usada, 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 usada. Yeah, chikuwe kutama jinja DJ. Wasinga kuwa mwa wasinga. Kushne nganukana, vigula nganunyala. Digida nganukana, filu na efili yukwe. Amiki moshe simi femino. Ain't no bit so hot, mono original. Kumuziki nguka kwe wavandu. Oh no, oh no, mikuwe wavandu. Katinjaga lompite, dati ndunya. Nisen kuyite, baby ndunya. Kadizina, uno muziki gunyumo zina ngatuzina. Kwewe vichigula, wesi nipate chula. Ndihani samududu, anima sichula. Yaman, yaman, palishina. Kuno kumonya kunyuma, haninga nushina. Palishina, shina kumobili pate chula. Sehani samududu, anima sichula. We, yeah, we, palishina. Hani, shusa, bigula voti leta waka. That's my beat, gweno twaka. Handsome dudu gati ranka, yeah. Kwe, kumuziki ngupa kuno kwa business. Mushin nushin arusa laziness. Mambe mbola leta happiness. Enjoyiness, leta happiness. Nyumiro muziki wade siku wa usada. Usada, 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 usada we. Ngana hu nyumire, daddy ni mai. Ngana hu tigide, galo ni boy. Ngana hu kone wa pipo ni wagai. Uobo mpala na famu die. Simifimi, adizina. Kuno muziki gunyumo zina ngatuzina. Bawe vichigula, wesi nipate chula. Ndihani samududu, anima sichula. Jaman, jaman, palishina. Kuno kumonya kunyuma haninga nushina. Palishina shina kumovili pate chula. Sehani samududu, anima sichula. We, yeah, we. Chakala mwenya fila to. Leta dasi ingila kagemu. Waku wanze seku ya wademo. Simifimi non tandise matamo. Wademu anadamu semba wamu. Life is short, I got them in your mirror. What? See God? See Dan? What? Drink? What? Eat? Yeah. Nushine nganukana, vikula nganunyala. Tikida nganukana, filu mna ifili yukwe. Kadizina, uno muziki gunyumo zina ngatuzina. Kwewe vichigula, wesi nipate chula. Ndihani samududu, anima sichula. Jaman, jaman, palishina. Kuno kumonya kunyuma haninga nushina. Palishina shina kumobili pate chula. Sehani samududu, anima sichula. We, yeah, we. Mbeho, mbeho, mbeho. Mineho, mineho.
Hello,
we. Mwala we simi, ufunye gudu daddy. Nangene simi, ufunye gudu mami. Mina love you, na we love me. Mina like you, na we like me. Deta dasi, nangene deta.